Kama kupenda maradhi niko hoi tabani, na kama kutangaza na kupenda kosa nifungwe. Kama kupenda upofu misioni nasisiki, ndo maana natangaza na kupenda wewe mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona, naupona ni ugue. Ukifika napona pona, na rangi yako black mimi nakuona white. Wakifupi nyundo na kuona na munala, na kuona moto mwepezi. Japo chi chi chivo, chi 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 chivo, chi chi chivo, chi 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 chivo.
Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama. Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama.
Minyama
mahaba na sasa moto moto moto, kajaza kajaza kajazia, mahaga mahaga so kitoto. Oh, mama mia, wala staki wende jim toto. Ah, yeah, kumbato lako mama moto moto. Ah, yeah, kumbato, to, 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 soto jo, jo, to, to, miuno, jo, jo, jo. Nanalisema vibonge wapige miuno.
Kibiringi, biringi, gororo, jini, tabunja, chaka. Ayo maskini jinsi we mama na vushika mapanya.
Chibonge mama, chibonge mtumbadi.
Chi, chi, chibonge. Ha, chi, 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 chibonge. Chi, chi, chibonge. Ha, chi, 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 chibonge. Chibonge. Ha, chi, 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 chibonge. Chi, chi, chibonge. Ha, chi, 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 chibonge.
Hey, I'm a process, magnificent touches. Hey, put the body in the building. The builder, by the best we own. Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama.
Minyama mwezako mimi napendaga vibaya.
Ah yeah,
mwezako mimi na ugonjwa wa moyo.
Analisema vibonge wapige miuno.
Mwezako mimi napendaga vibaya.
Ah yeah,
mwezako mimi na ugonjwa wa moyo.
Mama, chibonge mtumbadi.
The mix killer.